turebe inshusho y'icumi na rimwe. Nuko nyuma y'ibyo hariho umuntu umwami Ahasuwerusi yongereye intebe umwe muri abo batware biwe. Uwo muntu yitwaga Namani, abandi bose bari munsi yiwe abakozi b'uwo mwami, kandi bose bari bakwiriye kumupfukamira kuko yarabarushije icyubahiro. Ariko Mordekayi we ntiyigeze amupfukamira, Namani abimenye biramubabaza cyane. Ategeka yuko Mordekayi n'Abayuda bose bakwiriye kwicwa. Nuko Namani asanga umwami agiye kumusaba uruhusa kugira ngo bice Abayuda bose, kandi binezeza umwami amuhereza uruhusa ngo amwice abice. Mordekayi biramubabaza cyane kumva ngo umwami yatanze itegeko ngo bice Abayuda bose, kandi umunsi wari washyizweho kera. Uko Esteri abwira Mordekayi ati, ubwire Abayuda bose iyo bari biyiriza ubusa iminsi itatu kugira ngo basenge Imana ibakize icyo cyago cyari kibaziye. Esteri nawe asanga umwami aja kumubwira ngo nahindure iryo tegeko. Muri icyo gihe abantu ntibari bahanguriwe kwinjira mu nzu y'umwami, uwinjiraga yari akwiriye kwicwa anyuze ku itegeko. Umwami yatungaga inkoni niwe wazaga. Ibyo byose Esteri yari abizi, ariko ntiyabyitaho, nuko arinjira gusa asanga umwami. Kugira ngo umwami ashobore kubabarira Abayuda, aravuga ati, reka ngende nuko nimfa mfe na none.